Let it come music. Must I pray? Say what to know, Lamu, Omopono Kuruma, Toretana Corona Virasi, Olava Goluman Zatalina Musago, Neko Gane Mangarina Kabengo, Katijira Mopono Komeo, Kuanga, Gwenda Ganayanga, Katinze Pulira Zeno. Yakati kubanga yekwemere yange ngalo yunonda tuli I love you era njagala mbere nga nawe tunyumirwe omukwano gwaffe nga tuli munju gwababiri mukwano lidagala lyange eddagala yegwe gwenda bakone pona dale era tero gye nkulabe kubanga yekwe medisini mukwano lidagala Dagala, yegwe gwenda bakone pona dale, era tero gye nkulabe, kubanga yegwe medisini, chigamo mukwano banange kizibu, kubanga huli gwe sanga chimutabula, naye saba chimuhu mukwano bera nange, nange nasala okubera nawe, kati totya hawe ndi kuhulo, era kusaba bera mugumu, guno mukwano gwe nina gugo, siraba mulala mukwano lidagala lyange eddagala yegwe gwenda bakone pona dale era tero gye nkulabe kubanga yegwe medisini mukwano lidagala lyange eddagala yegwe gwenda bakone pona dale era tero gye nkulabe kubanga yegwe medisini Juda masanyu munda wade tosobola kugalaba naye saba mukwano njazika kumatuko kati saba wala mubagade oh mukwano mbaraweko neko koyo mukoyo chimuletere kubana londe bisinga kati saba mukwano tonswaza inesigala unga ponze jira jira mukwano tugende mukwano lidagala Dagala, yegwe gwenda bakone pona dale, era tero gye nkulabe, kubanga yegwe medisini, mukwano lidagala lyange eddagala, yegwe gwenda bakone pona dale, era tero gye nkulabe, kubanga yegwe medisini.